waliba ognaa anti meelasay ama duusooriya kumid ata meelaha gacanta dowladda dhowaan laan karnaay marka inaga nololada adeeg nu sharaca tan nolole marka un ku hadalaan iyo caafimaadka may jeelabi lahaa inaad nin sharaxda tuulooyinka iyo deegaanada macluulo ku jirta
haa degmada ilaa tuulooyin oo qarareysan unba ka jirta maluul iyo caafimaad darada iyada ma jira hadde hadda shuumbiyada ka jirta tuulooyin arrinkay laakiin resultaatkiina waa shay oo
marka uu ku hadalaa dictor wadooyinsha baabuurta qaabse ee maraayan haddii uu jiraan goodon may tallaabo ee la qaadi karo oo laka samata biyo intaas oo si nabadeen wala lagu deysa meeta walaal injineers baaqal injineers iyadaha qaramada midoobay qaabilsan caafimaadka iyo quudinta dadka dhibaataysan qurbi joogta dhalati diinsoor jaraana walgacan ah oo degmada la deera
ma